E te tī, e te tā, nau mai hoki mai anō ki ēnei pūrongo kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E nahanaha ake nei, mauria mai te kaupapa o Whipsy ki Aotearoa nei. Koea te ia o te tono kua tukuna e AUT ki ngā mana whakahaere o te kaupapa rā. A hoki atu koe ki tō kāinga kia rongona tō haunga e tō marae. Koera te kōrero a kahurangi Nida Glavish ki te mema o te Party Act kia Karen Chua. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hā kinakina. Ko te tau 2005 te wā whakamutunga i tū ai te hui ahurei mō ngā iwi taketake o te ao me te mātauranga arā ko Whipsy ki konei ki Aotearoa nei. Me te aha kua tonoa e te wānanga aronui o Tāmaki Makaurau kia tū te kaupapa nei ki te papa o AUT hei te tau 2005. Hei tā tai tūwha kingi mā ngai kōrero no te wānanga aronui o Tāmaki Makaurau, he tino tāonga tēnei kaupapa no rātou o AUT te Waimarie ki te manaaki i te kaupapa nei. Me kore noa e tūpono kahara mai te kaupapa rā ki konei, anei te reo o tai tūwha king.
He tono tēnei ki ngā iwi, ki ngā hapū, ki ngā marae, ki ngā whare wānanga, ki ngā wānanga, ki te whakakotahi mai raro i a Whipsy, ki te hari mai i ngā kōrero, te hari mai i ngā mea whakahirehire mahinga ana e rātou. Koera pia te tino ngako o tēnei kaupapa Whipsy.
Hoki atu koe ki tō kāinga kia rongona tō haunga e tō marae. Koera te kōrero a kahurangi Nida Glavish ki te mema o te Party Act kia Karen Chua. Nō tērā wiki i puta atuai ngā kōrero i a Minita Calvin Davis ki te mema pāre matamo te Party Act kia Karen Chua e mea ana tēnā tangohia o Mōwhiti Pākehā. Ia rātou e tau patupatu ana i ngā take e arotahi ana ki a Oranga Tamariki. Hei tā Glavish e whakai ana ia ki ngā kōrero nā Davis kia whakawhānui ake i te tirohanga Māori a ngā kaitōranga pū Māori o te whare miere. Anei te reo o Nida Glavish.
Me hoki ki runga ki te marae. Ki tāku tono a Karen Chua, wai atu koe ki te hemana o tō marae i roto o Ngāpuhi, ki te karanga hui, Māua Calvin e karanga ki runga ki te marae. Kia kororo Māori ki te Māori, ki runga i te marae, i te tū pakarimai ei ki roto o Pāremata kororo ai mō tō proud Māoritanga, hakaro au, something's not right.
Nō te wiki kotaha ke nei i whakaputaina e ngā parata tuari i tō rātou Waiata Hou, a he kāhui Waiata i ahu mai i ngā rohe-rohenga o te tai rāwhiti, ko te ingoa o tō rātou Waiata Hou ko tuari ki te ao. He hiahia no rātou ki te tuari i ngā tatau ki ngā whakareanga e whai ake ana kia mōhewai ngā tamariki he nui ngā huaka puta i te reo Māori pēnei i te whai wāhitanga ki te ao puoro, anei te reo o tame tuari.
Ko tā mātou ki te aki te tangata i ngā he reo Māori tāhau tukuna ki te ao. So he waiata anō hoki tēnei kia aki anō i wā mātou ake tamariki. Ki te whakātu hoki ki te marea, ngā hua katoa e hāngai ana ki te reo Māori, me ngā momo ara, ka tāia e te tangata, ka tāia e koe te whai.
Nō reira e hoa mā mautonu mai ki ngā take hā kinakina e whai ake nei.
I mōhio koe nui ake i te 200 mano tāngata Māori e whakarongo mai ana, whakapā atu ki taua reanga i nā ia tonu nei. Ka tāia e Māori Media Network te whakahaere tōtika tō pānuitanga hoko huri noa i te motu nei. Mo e tehi kōrero anō e pāna ki tēnei kaupapa, tuku i mera mai kia mātou a Māori Media Network. info@maorimedia.co.nz Taua i mera anō info@maorimedia.co.nz
Hei tā te kaitākaro o pango o mua, hei tā John Kerwin mātanga whutupaoro me whakarere ke i te taira o ngā mahi whutupaoro a Roger Tui vasa Sheck. Me he mea e hiahia ana ia ki te whai wāhi atu ki te rārangi aroa kapa o ngā o pango hei te whakataitai ipu o te ao e heke mai nei. E rua noi ho ngā wā kua tākaroa sheki te tīma o pango nā ngā wharanga o ana hoa prei I pērā ai. Mai kore ake era ka noho tonu ia ki te pai taha. Hei tā Kerwin anō toko maha ngā kai tākaro e whawhai ana e ngana ana mō te hemo tonu atu kia whai wāhi atu ki te tūranga parirau mō te kapa ōpango. Nō reira he nui ngā mahi kai mua I te aroaro o Sheik ki te hia hia ia kia whakatīnana I tēnei moimoia ōna. Hei te 29 o Oke Topa Tūwai te tukinga tuatahi a te kapa ōpango kia Hapani ki te whenua o Hapani. A kātia ke rā e hika mā, kua ea ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei hāora, ko leiri pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga. Hei pāho.